si songa, 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 nim guse. We songa, songa, songa.
Yesu wako njiani, akamponye mwana wa mtu fulani. Hapo mwana mke kafikiria, nimetokwa na damu sana, miaka mingi nevumilia bila kuona faraja. Daktari wamejaribu, nishauza kila kitu. Nyumbani mimi mchafu, wananiona misikitu. Daktari wamejaribu, nishauza kila kitu. Nyumbani mimi mchafu, wananiona misikitu. Basi songa, 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 nimguse. We songa, songa, songa. Nachotaka tapata kwa Yesu.
Nimekutazamia wewe, muujiza wangu nipewe. Kwako napata uzima, kwako napata furaha. And you are living move, and I have my bank, yo 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 yo.
Nikikwamba mkate, uwezi kunipa jiwe, no. Nikikwamba samaki, uwezi kunipa nyoka, yeah. Nina imani na
Yesu,
ndapata kwa Yesu.